Shanky supplier, Shanky supplier, not cop.
Zilla made it, it's the worldwide. Nikipa kwa wewe na pakwa na nguma kwa jira.
Pakua nyimbo mpya kila siku kupitia Zira Media.
Media PC is the worldwide.